Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Mueva fiash.
G-Bond.
Mueva. Natural son.
Apparently, so we in the building.
I'm choosing international. Young Bliss. Ala mueva fiash. Nakita wino mwaisa. Nimpate fimariashu. Saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushiko ndimeva nchitusha. Mwema fiash mwachita wino mwaisa. Nimpate fimariashu saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushiko ndimeva nchitusha. Mwema fiash. Mwema fiash. Ala mwema fiash. Mwema fiash. Mwema fiash mwachita wino mwaisa. Nimpate fimariashu saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushiko ndimeva nchitusha. Mwema fiash. Mwema fiash. Ndechula mwema fiash. Mwema fiash.
J-Cash. Oh my god, this lady getting on my nerves. Still shocked, full of moon to an epilepsy. And I got attitude, zinika buela no money. Stressed, I'm a mess, full of nyimbo ya omale. So all I need is a breather, ninga feel depressed. Nisakafike kuma December 31st. Amani pendera mirandu full of judge. Akalumba nshilala no bushiku full of god. Ewale din charge. But if you're now pilefi. Mwana kashua kwa teloudiness. Wanikanga ulipe na ule munga nikamba. She always talk back at me anikamba.
Ala mweva fiash mwachita wino mwaisa. Nimkwate fimariashu tisaka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushiko ndimeva nchitusha. Mweva fiash mwachita wino mwaisa. Nimkwate fimariashu tisaka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushiko ndimeva nchitusha. Mweva fiash. Mueva fiash. Ala mueva fiash. Mueva fiash. Mueva fiash. Mwachita wino mwaisa. Nimpate fimariashu tisaka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushiko ndimeva nchitusha. Mueva fiash. Mueva fiash. Ndechula mueva fiash. Mueva fiash.
Yeah.
Phone koko maziro fati nswirako. Bere gete no muna mkwe from Dakapo. Wushi na hivya beans na chitake up. Na mwachip kafe na imweshuwa washpo. The next thing abu wachani ku TikTok. Mpali zio out with a friend drop. Mulomo pa mulomo visionless chip talk. Gaiti la menjini nevo kupisha po mop. Before I make my budget chip waku yakwe. Mweva fiash uyu nina kanankwe. Musenda na mawiki matipa mutompwe. Sorry to say this I regret mari nyumbwe. Ala mweva fiash mwachita wino mwaisa. Nimkwate fimariashu tisaka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushiko ndimeva nchitusha. Mwema fiash.
Like any other day mistake nalaya like kanyo kupanga.
Nimkwate fimariashu
tisaka kusha.
Uyo mwana kashina upalala nchusha.
Musepela
crown, crown,
manen, mufiasha ndisha zingila tnaisa. Njebele chiu inewi nena laisa. Kozi nga chaishu wat na chlaisha. Tiyo shilangu maunga chaisa. Nakambi chalangu mapanfida na mebela tinalisa. Ningolo panshu na pona na yumisha echangu mine na kambi na limi washa. Mami walangu mapano shilandako. Kuwa eche mwadi nkenya tinamayote wakwesho kumanako. Mkutino kia kubondi lingi kujobu ndalombako. Ka overtime taza bosa langu fobu ino panchito. So, fionsef na mieba tem. Haikono kumweba kula mutamba. Feba na tempa jeni. Mami de Kenny fe kozinga mwa mwa fe ne fe kushkule lola lanji pa fe.
Shtusha mwa fiash.
Kima mami mu. Mayo.
G-Bo on the beat.
Download more music on ZambianMusicHits.com.